Ni Nelson. Kama Mary Barini limengo wananga, basi mapenzi yangu kwako yameshaanza. Nitakupa mapenzi matamu tamu, yapenda yoyote namba moja. Kama samaki mami mimi sirudi nyuma, nina mwendo wa pole pole kama kinyonga. Maringo yatausi mama mimi sina, niko wapa kufanikisha malengo yangu.
Joe baby I love you, Joe baby I need you, Joe baby I love you, Joe baby I need you, Joe baby I love you, Joe baby I need you, Joe baby I love you, Joe baby I need you.
Nimehangaika kusaka penzi langu kwako. Nimehangaika kusaka penzi langu kwako. Mimi niwe wako na we uwe wangu, ili niwe wako wa maisha milele. Mimi na we uwe
njo. Joe baby I love you, Joe baby I need you, Joe baby I love you, Joe baby I need you, Joe baby I love you, Joe I need you, Joe baby I love you, Joe baby I need you.
Nipe pendo lako mimi nitakutunzia mami. Nipe pendo lako nami nitakutunzia mami. Wenye uwivu wote waone mimi na wewe. Wenye chuki waone mimi niko na wewe.
Joe baby I love you, Joe baby I need you, Joe baby I love you, Joe baby I need you, Joe baby I love you, Joe baby I need you, Joe baby I love you, Joe baby I need you, Joe.